Kick off your shoes and relax your feet because you're about to be taken onto another level of the best mix of music by yours truly, Vibe Zone DJs.
This is DJ Tofaz
representing Vibe Zone DJs. The hottest DJs rocking you with nothing but the best in Swahili.
Baby, kama nakosa neno kusema Kulewa mauna fanya nkosa kinena Ingawa mwe hotaki uweke tena Wazo kichwani linabi
Kukweleza
Kila vipi vibayo kinichi
Bembeleza
Na isi juu ibembeleza Utakata la fami utanumiza Kidizaina kwanga leo soni ma Kuna signs kuita kumachoni ma Kitu fani umefazi kumoyoni ma Unajotaka ni anze mikusema Hapo nafanya ni jone
Itashinda
Hapo nafanya ntamke
Nakupenda
Ilo machochibu mdomoni Ni tofaut na usemacho machoni We dada Mimi nanyumiza We dada Sijamaliza
Kama ningejua ishara basi
your five-star DJ.
Mariah, we show me now, baby. Kuna na kipindi kile tuwa somai. Shule ya msingi kigoma.
faini kuniacha mimi upwekeni. Mimi nilikupenda sana we mpenzi. Je, kweli wataka kunienzi au nataka kunitia mashaka?
Siku zina kama chizi na yangu njiani naongea. Yeyote sababu yako nitakiliopokea. Chifu na majirani mtaani wanakuulizia. Sina la kuwajibu na baki kama chizi na jililia. Walinambia ni kuache wewe ili minishi mwenyewe. Wasikio ni kaziba vipi nishi bila wewe. Wakasema utoni samini wala ya kunigi akilini. Uzikita wakapiga jua wendo wa maisha ni mama. Kila upitapo ya ninyuma lawama. Sijiwezi mtoto wa kitanga. Kwako tabani nisha bwaga manyanga. Itawe umeumbika mama. Kila upitapo ya ninyuma lawama. Sijiwezi mtoto wa kitanga. Kwako tabani Anita.
na meza. Mtamwelezaje eti bila yeye na ugua? Mtamulishaje kuwa roho yangu ya umia? Mtamwambiaje kuwa mimi na juta kukosana naye, kutengana naye, kuachana naye?
Keep it locked for our blazing weekly mixtapes, and we'll keep you entertained as usual, because that's our business. For the best mix of music, from hip-hop and R&B, dance and trance, dance hall, nice and slow blues to old school, Vibe Zone DJs got it all. Join our official Facebook page, Vibe Zone DJs, for free mixtape downloads, and follow us on Twitter at Vibe Zone DJs.